Aha. Ni single partners. Roundy tuko na cool B. Dania Sali.
Chali mwagatika huku nimefika ja mistari na zitema kama kawahida wenye wivu wajinyonge nimefika nitawakilisha na sita hachilia mic nimeshika mamanzi wanajipa na machali mwagatika huku nikicheki kilabu kimeshona machizu wa maitazi na mamanzi wanapewa mamanzi wanapewa jia mamanzi wanapewa aha jia.
Show na ngoja msafi niko play nimepiga na timba nimengara shine na shine na kuhit nita hit my fans wana ni like jimi wafurahisha kungara nimenga kumadensi na machali kelela zisikia minjo na chapisha mikono na zirusha na miguna zikanyaga show nimepika time nimefika line yangu mchisu nipewe track nikatishe nikatishe
yani kwenu ni vipi hey kama kawa nimekaa nambare lakini nataka wala kunishika vihangere anihande kisha nimpate viti wa kupiga mikakasi tusakate akiri men shhh lakeside tuko sawa kitaki kukohoa mititari nikitowa nikiwacheki mabinti vile wako sosi jeri jaza shete zika kulubi amewashika kawa sita hivi nikanata na huyu kabinti anaitwa Asha nikizitai Asha za Asha napata ni raha staki kumuacha mtoto wakikomba vile amejipamba utadhani ni mkamba anaita jibamba ni mpe namba anikol kwenye phone vile nimefall staki kumchapo fall jama nipe staki kumchapo fall jama
Starlink Production
Dania Starlink
Come on Kina Nebula Jerry Jazz Honey Ball Nata Kula.